bokna ci teggin yi fess savante manam niyo joxante loxo kenn ku ne jox sa tengul ndey jor samarom kenn ku ne japp bu deugar bu baax dañu sopp nak buñu safuhante joxante loxo kenn ku ne tey sa loxol morom ab dir ñu neyo jamante doora bayante loxo waye nak joxante loxo gu gaawa gaaw dañ ko sip tayit goor ak goor dañu ñaar julit lay sopp ñu joxante loxo waye ak jigeen ak goor mom bu fekke ne aramante wuñu nga xamne sey mën na dox seen digënté té sey doxul seen digënté kon aram na ñu joxante loxo batay ab julit di jox ab yeufër loxo hadis ba neena ñaari jaam buñu soppante ci yalla bañ tassé joxante loxo julli ci man yonenté bi faaw rek yalla jéggal leen seeni bakkar la ci jëk ak la ci mujj bala ñoo taggo moy ma min habdayn mutahabbayn fillahi istaqbala ahaduhuma sahibahu fayusafihuhu wa yusalliyani alayya illa lam yaftariqa hatta tughfara dhunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar anas neena yonenti bi bu ma sa japp loxol nit bala bayyi rek dana ñaan allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar moy waxan anasin qala ma akhadha rasulullah yad rajulin fayufariquhu hatta qala allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar pati hadis banena idha taqal muslimani fatasafaha wa hamidallaha wastaghfara ghafara allahu lahumā ñaar julit biñu tassé safu hanté sant yalla sakku mu jéggal len yalla dal len di jéggal